tamani Alhaji Malifu.
Doyo Studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
do bawdon tawede le Malifu e mangal mudun mi joto mi lanniki jammo don nyalom hande do don gondo e Umar Weygol en biya Alkamisare noga e jene lewru fevrier sappo jeddiyam le jabbiri maslima chapat nay junior maison de la presse kanyo kono bodde wal kokoji ko nayri bangal kambe sukabe dun jangobe jande do dowre fedde mabbe de no dirta IMD de do fedde wiyama golleji mudun darna ma tafen non suudu ministre humine du kabar jande le leedi men indi holli tri wiide cagal ko be kapiton so suko got heddi le hen fedde no dirta association kawral renouveau de do fedde lamu le leedi men indi holli tiwide fusi dun dido anniaji be bamido botu ministre mabbe ngal no hanken nayri bangal kono dirten dossier de la semaine en jara nokko no dirten menaka cagal ko gubbe joine kaborde kollitiwide uddinde don gallure wattu joni hono demobe ko nayri bangal sadde ngewe pomore ar gonde gollutor golleji mudde taydi widan jogi tidal laji fu di wonno sembe kabaruji dum jogi nyodo kiki dande di bismillah modon e hadade Umar Weygol jodi do mikoroji dido kanko no dirten ajirar trawore won to boggi jamde to fedde no dirta ayemde hollitawe do golleji mudon fuddarnama le leedi ni no suudu ministre humini do kabaru jande do do wure le leedi med indi hollitiri alkamisaara handen no gay jena lewru fevrier do sut sita sidibe
darnugol gollal fedde ayem dabiri mudo fiyama ciagane felundure marfaaje wadande alarbaare no gay jetti lewru fevrier le nokku no dirta campus badara bugu le ne felundure suga jango tulle ko dowdoji goto may hen ko he mebbe barminama non ko holliti communique gorto wi natto ministre humni kabar jande dow dowre li o communique be holliti wi li ala haliji waddi bonalaji kewdi li cuulle kol dow dowudi lafi deejere matama on nukkuto secrétaire joni dungu holliti communique ministre holliti wi hono di bonalaji jukkegon wadbe mudun ana tirsi sanne holliti dabri ana wonde fiede yalla deejere ana hebele cuulle kol dow dowudi miccitunde wi dubi heewi hannen cuulle kol dow dowudi ko he mudun natti nukkuji to wolle watte hakkuna suka jengobe di cuulle kol dow dowuji tewtobe hebde hore yaako li walle ayem cuulle kol dow dowudi fe gotina hannen datta sardi bonalaji be sugabe meccitunde weli joonugon horejo walla ayem lehitan 2020 li imadra police en ko wada do heren badala bugu do natkin sabe hebe yiitun marfa ko noddete pistolet kan labe martoji chabbi jamde bonde fawto de season ngaje nanal mudun wonko yi'a jungo sugabe jango cule ko dowdi onnuku
odo golle ana metti sanne non kanko no dirtede Umar Bonkana mayga gote gonno le fedde adem kiddo holli tiri wiide o winnyaloma hando anniaji kani bamed le hen yalla dido torajan cakketon kedden ko mo sifido en do faccitan Ousmane Niali Boudi
komin bawid de dabere ana metti ka sinia ewi amgol de dabere fuskol de fadde ana memsini ka de dabere ana hani bamede sinia ewi golleji jiadi ngadi le cuudi lekkol jangirde jande do dowure dun ko hana wadde le den nokkuje gadanaade fa sukabe lekkol janga sembe be gondi hollude ton joni fa jam hewde le nokkuje jande do dowure miden mila ko wonno arande dun hani wartede do mudun kabantodo jangobe lekkol an hani tawe neddo pamudo bodo habanade sukabe lekkol ko men biata kasen kabaru kalsi han ited le cuudi lekkol jande do dowure
dilo kabaru ji fan ba hebe do bemme ande to do page Facebook e compte Twitter studio tamani suko jokole goto mo dubi no gaydi do holli tan wede kanyun tew mudun yital le bundu nokko no dete medina kura dum woni cagal cuudi to mottito le dende water do mottino mbieten o do suko jokole o majji le no gay e joy lewru fevrier jabbi non do o yita ka sona hankino wakkande mo yande do o tawraka yonki wattu juna anda ka fu yella hebe golli dido golleji ka gendarmerie woni do to mottito tan wonde waddo hen kon jalli fa jawa hebe golli dido golleji yella juudan jobe do mudu yennam do kabaru di pudato do mi halni on wiide lamobe bami anniaji wiide be pussi fedde no dirtende kawral renouveau di do anyaaji be bamido hanke wakande be ngadno botu mabbe ministre mbende be bi lamido de do fedde wakati fu halan halaji peneji leon do wattu furdu be bi seriana wonde jukkitaade yogga bambe kaborde le leedi meden di fa kebe famtar kedden Ousmane Niali Boudi
Le communiqué gouvernement o lamo holti wiide wattu boydo joni walde kawral renouveau hore jumudon ana yalta do bembe ande de halde halaji bonni fende do lamo hakkundeji o wi lamo kobbe wala fugo haldata di halaji se wana bonnude inde lamo hakkundeji o e hakkilaji himbe ciagadun illa be kebi talkur de fedde be jottaki gouverneur district Bamako holtinde golleji de be ngadi waylita ngoji de be ngadi do sareaji mabbe e himbe fedde de dun sabe de gouvernement bami de daber fusinde de walde do tugade tumbande sappo e tato ɓerɗe sare noddirde ɗo loi numéro 04038 gaɗa ɗo joyi août 2004 fawiɗo dow sariyaji baale. Caggal ɗum hooreɓe yogaɓe CSP PSD ana keddi fa hannde dow wullitagol sariya Mali. Leyɓen an hen Bilal Ag Sherif, Algabas Ag Intala e Fahad Ag Almamoud.
Wattu joni en garda nokku noddirteɗo kuli koroɗo festival agna wondi e wadde wattu joni ɓe gondi e hollude film ŋaji kiɗɗi ley leydi meɗen ndi ley lycéeŋaji ɗiɗi ɗum wonto kuli koroto fa keɓen famtare keɗɗen Ousmane Niali Bouli kañi Ali Cissé.
Lycée Mamadou Mabendi kuli koroɗo film maɓɓe arande o yaltinte. Oɗo film noddirteɗo Gimba haala ande bangal fina tawali leydi amen ndi haala muɗum halta. E juuɗe kanko Sanata Trawoli, goto e gaɗo film ŋaji ɗum latto sababu e juuɗe maɓɓe kamɓe e yimɓelle garoɓe ƴewde ɗiɗo film ŋaji jooɗa haala ƴaɓɓo hakkunde maɓɓe. Yimɓe fami kolla yimɓe komin gatta, hoɗum woni e komin gatta ko yalla eɓe jiya yimɓel gaɗoɓe cinéma le leydi amen ndi hakke film ŋaji joyi fa jeegom min garta fa min jiltina ley hen film ŋaji jiltinteyɗi du jande mawde ana hen. Jokolɓe gomɓe le on ɗo lycée ka holliti kuyal mu'en sanne fewde e film ŋaji ɗi. Eɓe jikkin jikke lobbo wiide ɗum waram jokkitade yalla fina tawale leydi amen ndi ana heeɓa yerude. Min ka film o weeli kam ameri gendi kañi e suka muɗum haala muɗum o halta ɗo e fina tawa amen. Film o laamu cattuɗo haala muɗum o haalata. Min ka ko paamu hem ni woni sattere moƴƴana leydi fuu. So a ardo ara hani teddinde hakkeji ɓiɓɓe adama en. Micintinde tan wiide golleji kowrtal festival moɓe noddirta agna o waram fuɗɗude aljumare go'o lewru mars hitan 2024. Ɗon ko Juliette Koulibaly heɓani studio tamani iwde kulikoro.
Studio tamani yo projet fondation Hirondelle ɗo mali ɗo mo faaba muɗum ittira ley leyɗe gouvernement Suède, Danemark, Suisse, Royaume-Uni, kañum Union Européenne et Coopération Espagnole.
Wattu joni en kala hono kabaru ko guɓe ɓanɗe kaɓorɗe kolliti wiide uddi ngallure menakande micciteɗi wi ɗum laatiki sababude so kuɗɗe kewɗe majjile oɗo nokku heɓude fe ñamduji ton wona ko yaafi kale on ɗo wattu fuu kamɓe yimɓele wonɓe ton ɓeɓe gondi wattu ton sardiñowo pammoroye faa ɓe cottoto toon kulle kecce kañe ko nandi e muɗum. Ɓe mbiya golleji maɓɓe ɗiɗo eɓe jogui toon tiɗallaji mawɗi fa keɓen famtade gaare keɗe ko mini Ali Cissé min pewni on dow hen.
Ɗo menaka ɗo caggal marde dabaji gaɗoɓe sardiñowo pammoroye du ana mate nokku noddirtel andiré Boukane menaka Issa Lal Tibaw kañe ko nandi e muɗum. Ɗeɗo nokkule ndiyam darto e muɗum so ɓami fa ndungu yalti ndiyam ɗa ne wawi wadde toon jonte ton yimɓele ɓe ndemata jaba tamati salati kañe fa yetto suppoma e ko nandi e muɗum. Hono oɗo neɗɗo goto gonɗo toon sediri wattu joni o
jardin wol ko miɗen yiɗɗi ɗum sanne ko hecciɗi fayi hunde wala ɗo amen ɗo menaka ko iwri sella. So wona jardin woy koyemi anda fuu hono mi gattano min e hoore ɗi balli men sanne ƴew an e hoore. Miɗen jogi ɗo tomati, haabu, chupom, aubergine kañi ko nandi e muɗum fuum ana heɓe ɗon cogguji muɗum ndu ana newi.
Kamɓe ndemowo ɗiɗo sardiŋeji ley région menakoɓe kollitiwde ɓe jogi tiɗallaji sanne noon ɓe kollitiri wiide Asalim Ag e Hat gote gon le pelle cagontoɗe ndemoɓe wonɓe tonɓe keɗɗen komo sifi dow hen.
Ɓe cuɓoto ni tam neɗɗo goto moɓe kollititta wiide kañum yo gollo jardin tawi ne fayi hunde wala to ko hollititta wiide o gollo jardin. Ɗum saabi so yimɓe fa heewi fuu calɗe muɗum en waati. Saabi so a tinniɗo sanne am so a yihi neɗɗo jooɗiɗo e ɗoodi ana ɗaani ana faaɓe waajibi golle ko gonduɗa wadde ko andu a darna.
Caggal ɗiɗo tiɗallaji kanko Asalim Aggo holliti widdu eɓe jogi sugulaji goɗɗi kasen ɗum watta soɓe keɓata hono koɓe kaja ko jaati fa keɓa ndema ton sardiñowo pamoroy koye ɗum wona ko yaafi eɓe kaja ko nayiri bangal balliguji du non yimɓele wonɓe toon ɓe kollitiri wiide
yimɓe no yaa fuu ana waɗa noddago ballemi balla o ne naɓirta yeeso feyi région menaka. Ñalawma hannde o tembere yimɓele gomɓe ɗon ɓe fuu capan jeenayom e golloɓe jardin o kamɓe jaati darde e lumo menaka ngo ñalawma hannde.
Neɗɗo goto hollitino wiide le ngallure menaka nde arande fa defa kilo goto maaro somoyaji ko ngattata li henan yaha buttemed nay kuliti wi nyaloma hande o kilo an sotte buttemed didi ka somoyaji ko ngattata li hen ko burta buttem dere chapande joy cfa dum won ko mohammed agi safaytan hebini si jotaman menaka do menaka do don garte haddude kabaruji di secret min juuti on kala do bo don tawde le mali fe mangal mudu so ngabbirdo pema me ande to do ba hebut pido kabaruji non taro am telefon ngay ekra ngay di ngado tottile sarse application mo play store mo sidio tamanio fadje fe no commande do no do e sen yowtre meden de anu wodi wassalam yotre meden no andirdon no alkamisare fuddo sukabe yowoto ko sukabe golli ko sukabe gollana fa yottorto raji ngattede fewde sukabe e ngaran yaade wattu joono hono sukabe tawete an korsina sanne le galleji be do sukabe tan fe hunde sara be accata mema be an wayte yodo biddo debbo an wayte yodo biddo gorko fa wakati ka tawan hono sukabe yorube be dimta be jati be pamrata kanye ko nande mudun fa kebe famtano dido golleji ngori ngare e kede ko usman nyaali boule sitan sidi be poni en do hen
ka korsa anaye hakkunde bibbe e sarabe so tawa bibbe worbe so tawa bibbe rewbe dun anaye hakkunde bibbe e sarabe be sukabe sarabe ana korsin dum en sanne be kolliti hono be gori e sarabe mabbe
nede kadi
mis babada an yidi kan sanne fes wadum hono ko modja ko jabta fiide kan gasu mira amme wadi kulleji bondi ona fiabe hono fugo hasngin e modun babban an hokka kam do sabe mide janga sanne tiegal modu mi bitte debbo goto le galle amen men mimbe jeegonno worbe taton robe taton ga mi bon jidi to sarab tan sabe babba na wi keddam en wala tagoji lobbi
to kulore gagele
mbaki suko dun latto sababu de ka korsa ana wada hakkune be sukabe e sarab mu ben yude banamba yaade kulikor yottade kay be himbe kulti ko ne hakkilaji mu ben
personnellement ne ben dembe
me hordan jati me de yidi baddi dan fu gasa yi goto e mebbe mo burmi yidde a tawan o ne do tentejo o ana jaba hala hunko dan sabe tagu biddo wungu natto sabe so sarab makko yida mo san bura keddambe ne do hana tawede li galle modun yida biddo goto bura baddi keddandi minke mi don jati yidi suka yoga badi kadan fu mi golle alla tanno gan ana han wattu hakkile e mudun son bibbe ma kawre an jaate sara amma en kersa sara an han holudina bibbe me fu e da mudun bibbe won inna goto e babba goto fe goto bura godde mebbe
e ni abe fakele bakele
ka korsa gonka hakkune sara be bibbe wana mere e dum fawi do jingu teddengal denagu e holare golle tunkara won e federic ko tradda
ne pa montrer ayna
natta hana certe badi mudun hone misale yida goddo bura goddo ma wakkati fu wadna goddo hunde gonne pa goddo dum wana ko mujji yoga sarabe jaata antun fe haajmi wala est jande bibbe mo en yogaabe be wi an misal goddo ana wel hajjile goddo wela hajjile sa wadi dun biddo mo yidda sanno kany milan ana buri goddo li o hajjile goto wugo nato sabe jaati jommu wara jokka dati di modja sabe son jokkini a tama o suka wara nato jaati neddo mo wala tagu lobbu neddo an haani wattude hajjile e gidaali biddo sanne
le galona mo inda affection
sarabe fu won korsa ko jogini bibbe mu ben le galleji fu e wi docteur seydou loa kanon o se hakkilo holiti wide sarabe kana senude suka e mubben
katelika ye yoro
ko buri hewde mudun a tawan koddaajo ma tokaran babba ma inna be buri yidede sanne to saraben buri baddi keddande ga ana han wattu hajjide e hono di gidaali baddi ga won suka be yogabe giddibe pamarbe andibe hono ana way kala sarabe be tinno mebbe sabbe na wanata yimbe mobe le nyalade warande hono yimbe jomirabe inde ma lam ko be teddube du e nandana mudun sara ana way hebde o suka heltamo holam at lobbi dudu wawa natar sabe jommudu yide bura baddi keddandi joga sugabe du tagoji en lobbi ko natto sabe so saram en yidabe bura baddi keddandi
fanaka comportement fe
kuteji hedun watta sini sarabe cendi suka mbe burni jogabe wobbe dirisa tarawre andindo kabar kilo note ke gollando
se segi les parents doivent éviter
sara an han wattu hakile sanne e yidde biddo goto wanya goddo sabza e jati feeli misali jande a tawan soni mawrlo wawa huna huna ko noddete mathematique ta miral ana wawi dun atan sarabe jati watte fu yennam mawla don yeso mira don do an wana tade sabe kanko mira do o holla bural do mawlo gorko ga ko portristo o sara on han hollude mira do andudo huno tinno famintna mon mudum gorko morra don du o wi adun wada sobe fa hanne tinno janga do bur mojide watte fu sara an han hollutunde mira be tinno pabondura burdo kaymo bura fu e fu be tinno be pabondura
dede le faible
o andino kabaru hakkil holuti wide sukabe fu anakani fondede Drissa Traoré hakkilo mudun sara an kaani fondu de suka mo ben e wi makko sini a burne suka be yogabe dun ana wai wadde metta la yonki